3. On the pit.
Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na vanzake, it's a ladies night in a nati no doubt. In another guide nendo mwapo 1-2. Time yaza kuma 0-2. Nati first inifike kukweba lili. Gelo wanga na vanzake no pope za timeru. Jenny, Cinta, Tasha, Messi, na wanga. Love una vicho kama Kale za you can die Mendo yose ya bidi ni nangeni sama Awe mwandi I really tried Panoni dina bipi Temper plus na mashoko Mutima na valako na kumako na loko Heartbreak vena vamo mwaloko Inashida fao kufikoko Solution ni bia Ifuna chefi bia Take two chushe my dear Eze ni so meti manje hapa sini mufuna pomunia Gelo wanga na news aenda ku girls night out Ati aenda na vanzake It's a ladies night ina nati no doubt Ina naba guide nendo mwapo 1-2 Time yaza kuma 0-2 Nati first inifike kukweba lili Gelo wanga na vanzake na pope za timeru Jenny, Cinta, Tasha Messi, na wanga Nina pesa meri
Zati ya choka pano popoka Benze babolo mutenga muchipiki motoka So chifukushi naende naenda kufopoka Tava nikaiganiza, sinza ekwanisa Gelo wanga nichilimba vama endoliza My Mona Lisa, kuliveve pizza Vama labu vima paya ungalize wilo Sembe labu nie kizamu ninga adye zero
Umu batoto batoto
So ni pasile botolo ni kondolese kigo
Gelo wanga na news aenda ku girls night out Ati aenda na vanzake It's a ladies night ina nati no doubt Ina naba guide nendo mwapo 1-2 Time yaza kuma 0-2 Nati first inifike kukweba lili Gelo wanga na vanzake na pope za timeru Jenny, Cinta, Tasha, Messi, na wanga Original Bukasa Check Woo. Miss J on the beat
Now one, now one.